Sluba shang, ramza ramampel. Ninga tsem, kore ringa el. Aula bashwana shwana ne kundlela. Nuku kumbesha ne tapumba na ndlela. Sluba shang, ramza ramampel. Ninga tsem, kore ringa el. Aula bashwana shwana ne kundlela. Nuku kumbesha ne tapumba na ndlela.
Ramza ramampela pipikela rorokana. Botala lwa ranzini kambe bonwa swivona. Antshamela rorila kambe bovanga niyeti. Me ya baba yitsubeke landzeni ningene yimbilo vakoma vatsova sweswi ningenile belewa ya fresh norome vesanta usala strong mena we ya faela hlana te ishiluba exirapeni beben rivalile for swilo leswi nga swi endla vo tala vatshovembeni but sweswi yi xapu cause nikume wehe i pipele mbilu yango wa rhulisa xikolo ni tshikini cause ni kume ntirho wo rhandza wena cause ni kume ntirho wo rhandza wena.
Sluba shang, ramza ramampela. Ninga tsem, kore ringa ela. Aula bashwana shwana ne kundlela. Nuku kumbesha ne tapumba na ndlela. Sluba shang, ramza ramampela. Ninga tsem, kore ringa ela. Aula bashwana shwana ne kundlela. Nuku kumbesha ne tapumba na ndlela. Baby girl na kumisa wisphone. Ndribalele mabebeza ne risori. Na kurandza mara swa wisphone. Unga vuya membe tse anpone. Susu famba, ntsako uherile. Nari yena luya mina ni herini.
Ranzo ramampela baby girl rorakala. Randa mina wena bivala lava hitwela. Xin'wana na xin'wana xi lavaka na kundlela. Loko ni tshamine ni ehleketa hi wena. Ranzo ramampela baby girl rorakala. Randa mina wena bivala lava hitwela. Xin'wana na xin'wana xi lavaka na kundlela. Loko ni tshamine ni ehleketa hi wena.